ngempela wentombi yami angeke ngwazi ukuzofoka mina kushoniwe ekhaya ngeke ngwazi ukuya esikoleni andibuka ungifolela bothisha bami ngeke ngwazi ukuzofoka Abantu babeka kuwe ukuba nesandla kule nto le.